This music.
Yo, my M. Banona manta. Abashti.
Ziba popere rano drone kamelo zachoko kasonge lokafuna kukopela. Ukavundula umozi nishini yonse gezi isti panta kuna chinja makalanga Ben 10 JF ya mungani tele la singa mbapali junior badi twali luala dipu ungani 7 za kuakua Nedo ndeste mobiso wana kuchingule kutindise mamafia Matipasa juice solo ni masti mamwa Wapapa baisa maemu ayo Kumbeti libe zibani pupili la mungani full stop Wapapa baisa maemu ayo Sima gelo yeka nandala mazilimo we never beg Wapapa baisa maemu ayo Afuno tiwane la pasi fulu mati Bata watini pa mwamba Baisa maemu ayo Ambo tili wa mbepo Maemu ayo
Yo, dise matira strong Tira choka wa shtina Nigemu ya chosa mwaba fana wa mamina Akinde pass, no doubt Tirewe kari yatu Banona manta cheki one sky Jube matu Aba kuchalo chok Zambia Eba kuchalo Bekri ni rapa kwe shiti Nika wa kuchalo Timu nofia venue board Beku punda
DJ
Na ufuna kunikuwa nisa Mebuka nshute Aka kutupa kakushupa Nofia tishupe Ganiria itato pusha Nika Jack Foote, Zaini atu vision atu ni maemu ayo Parishi dapo dribu kira ni maemu ayo Too much spices, greenness tibe na cash Gaufuno choka po auti kwa mia cash On the farm you can talk unika mbezesi Looking clean finger ili kumu kwa stain
Wapapa, baisa maemu ayo Kumbeti libe zibani pupili la mungani full stop Wapapa, baisa maemu ayo Si magelo yeka nandala mazilimo we never beg Wapapa, baisa maemu ayo Afuno tiwane la pasi fulu mati pata Watiti pa mwamba Baisa maemu ayo Ambo tili wa mbepo Maemu ayo
Mika mtuwe ino kumuna po muzenga Ngambikile musaifu Boni ngalia ni wanga Mufile mwishu vya pano mbasishu na ichinja Pukami na ripafu Tali fefe mulanda nishi Doku poka juice Weta tambike chikapu Story weo nona wako charo tabafu hapo Bemba malabisa wabala ndekilina Wafikuwa kukembwe na tete pungatinya Isi yaku ntafuta wesha wala wifia nani We are the Batman, dosa ya ma Batman Waisa ma M, murife yugala land Jifita mwasu vila kuno mule teni nani
Wapapa, waisa ma M ayo
Tetu delele mobi gang mune Chege
Wapapa, waisa ma M ayo
Competition kwa lipita mune ya wafu
Ziba kupele rano drone kamilo za chuko kasungelo kafuna kukopela Ukavundula umozi nishini yonse gezi Isti panta kuna chinja makalanga Ben 10 JF ya mungani tele la singa mbapali junior Badi twali luala dipu ungani 7 za kuakua Nedo ndeste mobiso wana kuchingule kutindise mamafia Matipasa juice solo ni masti mamwa Wapapa baisa maemu ayo Kumbeti libe zibani pupili la mungani full stop Wapapa baisa maemu ayo Si magelo yeka nandala mazilimo we never beg Wapapa baisa maemu ayo Afuno tiwane la pasi fulu mati Bata watidi pa mwamba Baisa maemu ayo Ambo tili wa mbepo Maemu ayo
Boss Muke Managers Metro Minds Akash Shudap Matike CJ Jordan C Alpha Saka 5 Streets Shupatala
Yeah, Bazinga Lume Galuseka West Banainte Yobanda Maemu ayo
Wapapa baisa 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 Wapapa wapapa baisa
Ela jing si We Nibiri doni vizo naiki Niti power Zibukira Iwe iwe Awashtina Ela XX Puredo Iwe Awashtina Marona man
Unique sound right LJ beats on the track